yani ho. Oh ho, umekwenda swaiba. Hey, 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 umekwenda swaiba. Yani ho, oh ho, umekwenda swaiba. Hey, hey, umekwenda swaiba.
Ona natupa shuka, dokumesha kuja. Napokea taarifa, za kutatanisha mie. Natupa shuka, dokumesha kuja. Napokea taarifa, za kutatanisha.
Aya, umekwenda swaiba. Yani ho, oh ho, umekwenda swaiba.
Kuna taarifa zimezaga sokoa, na mimi liposikia kaumia. Kuna taarifa zimezaga sokoa, na mimi liposikia kaumia.
Ah, umekwenda swaiba. Oh, 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 umekwenda swaiba.
Nilikuwa na marafiki misikatai, ila rafiki wa kweli
umekwenda swaiba. Hey, 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 hey. Umekwenda swaiba. Yani ho, oh ho, umekwenda swaiba. Hey, 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 hey. Umekwenda swaiba.
Tatangulia jamani na mtotela. Tatangulia jamani emudi mchonjo. Tatangulia ndolanga mbwani. Tatangulia shaboi makisube yomba baki.